hokika ue a papanela e hana wale mai nei no i abula i ka manu wala a muala i a mai le kalu kalu he ala i a mai le kalu kalu he ala. Ala koko oluala, koko le ana pano iala, kohuai kau ho nipo nipola, kohuai kau ho nipo nipola. Ai no vaula naka hulu mammo i ola ala o pono no vau me ala la mehiku i kava na helela mehiku i kava na helela. Vehi vehi puna i ka ulu halala Haale ka wai i ka mailela Ola ina manu o kanahele Ola ina manu o kanahele.